Kuyikunda bugaki postinga shori zubu ngo nizigira ibanga nibice byibanga zirabipostinga ibaze ko last night gena dadi wanje nasanze dusangira shori mwibanga iyi mihandi yubona ibita mabanga niniga ziri kuba shori ngo ziryifaranga bradisha wa new hari kubera ubushinzi na shori wowe afite shori wakunda nikimenye imenya araye kwanika yicemba ubitse niyo turi kumva ibyo birenze
bizagufata time umenye ko iyo nkumi muri kumwe itagukunda ishaka ifaranga bizagusaba time ngo yaniga wasariye uyikure mu bukeye ababyeyi bo bifitiye ikiniga ni byinshi babona bikabatera amarira reba nk'ubu kubyara umunigo zikasa cyura umwari maze agacyura umuniga ababyeyi bo bifitiye ikiniga ni byinshi babona bikabatera amarira reba nk'ubu kubyara umunigo zikasa cyura umwari maze agacyura umuniga Change one night, maze kagira ngo muri muri love. Kandi kajya loyo testi kwa ariyo gasana ikasibira. Umenye ko iyo nkumi muri kumwe itagukunda ishaka ifaranga bizagusaba time ngo yaniga wasariye uyikure mu bukeye. Ababyeyi bo bifitiye ikiniga ni byinshi babona bikabatera amarira. Reba nk'ubu kubyara umunigo zikasa cyura umwari maze agacyura umuniga. Ababyeyi bo bifitiye ikiniga ni byinshi babona bikabatera amarira. Reba nk'ubu kubyara umunigo zikasa cyura umwari maze agacyura umuniga.